teddi faydi min calmi kala kadi boɗo wattu studio tamani yewtere hayeɓe hande yokkikide alan jeɗɗi juillet 2024 bisimilla moɗon ele ndeɗo yewtere kala yontere mde wondi ɗo mbiyen mi yo Mamadou Sama Sigo mde wondi ɗo mbiyen Diawandou Fere Oumar Waygalo mbaɗɗa Waygalo
mbiɗa selli Basso fooɗa e sembe seeku
hono mbiɗa ni wela wula Waygalo ko ɗum wonde Basso
so watti junga e Basso sembe kabaruji ɗi ani en kala kabaru ɓeɗo sukaɓe garoɓe gollude galluji ɗe yogaɓe mabɓe kotan so ɓami fa ndungu naati woɗɗa antoon duso meeɗi mbele file ngallu o tan caloto hotude caggal muɗen garan haldon kabar kamɓe yimɓele golliroɓe juuɗe wonɓe ley nokkuɓe gonde jangguinede ley jande balɗe nayyi kono ayri banggal tariki ley leydi ndi en jaran fa nokku noddirteɗo mairie du wuƴƴi ɗum ley laamu masine ɓe kollitiɗe ɓoggo leydi mabɓe gotol antoon kaybowol ndiɗo gendi
Diawandou Fere haali mbiɗa ben to woydi puɗɗi ley nokkuji ley Bamako ɗe kay nokkuji kewɗi leydi ndi Diawandou Fere
non wori en mbiyan kamɓe sukaɓe jokkolɓe waroɓe so golla wakkati ceeɗuɓe so woɓɓe birfititto woɓɓe du caloto wirfitade so ɓami fa meeɗi mbelefi ko woni ley galluji ɗe ɓeɗo sukaɓe soɓe caliki wirfitade torraji fo ɗum wawi waddude keɓɓen koɓe cifiɗo hen to faccitago Ousmane Yali Boly
rafi wirfitade ley ndungu sababuji muɗum ana kewi yogaɓe kollitiwide ana kula baɗe gatte e dewle illa ana pamɗi na ɗe jiɗa yoga ɗo holtiwide ko waɗir ta ɗum yalla ana faabiro jawdi himɓe muɓɓen
non ni golle o yarta miɗe wawi heddan ɗon mi faamo yimɓel ɓe joppumi caggal miɗe tewta kalsi nga hakkille am ana e saraɓe am sanni miɗe nelda ɓe kalsi ɓe ƴoñamme ɓe mbiya min gara fa min golla guese no koyɗe amen yaaɓi to fu min tawan ɓe gattimen e dewle ɗe min jiɗa fewi ɗum saabi somi jaɓata wirfade wakkati ndungu
tawene wirfitade ley ndungu ana moƴƴi sanne ɗono holtiwide andino kabaru fina tawa fode Moussa Sidy Bé iwi makko ko wona golleji guese ɓe sukaɓe jokkolɓe sini birfiteke ɓeydirto faamu banggal al aadaji e sariyaji guure muɓɓen
wirfagol mabɓe tom nafaamu ɗum ana mawni sanne saabi eɓe mbawi jangguinede kulleji kewɗi irto saraɓe mabɓe ɗoye wakkati moɓe mbawi faamude moɓe mbawi tewtude andude geeni mabɓe tariki muɗum andude hoɗo woni ko jaɓete hoɗo woni ko jaɓataki soɓe birfaki tonne fayi hunde ɓe andanta ɗum
holtidiwide ley guelle kewɗe remoɓe kollitiwide yowndeji kantiɗi keɓaka illa ndungu o naati
sukaɓe hawɓe mbawɓe ɗoran faam du kabaru wi mbiɗon du bembe ame facebook hay ndu x twitter kiɗɗo o nelgol talki banggal jande mbiyen kamɓe maggal paɗe weɗe école militaire inter am Koulikoro fuɗɗi ndeɗo yontere Diawandou Fere
le on ɗo wattu fo en mbiyan sukaɓeɓe gonde yottal ley ɗeɗo nokkule sanne won gonduɓe heɓude ley hen nafaji du ilande talki ɗi gonde joƴƴinede nde ɗon kamɓe sukaɓe amaɓe foto gayɓe fa yettoyo cottoɓe kayitaji kañe fa yettoyo kayboɓe motogaji ko nandi muɗum fa keɓen famtade fa nde keɗɗen Ousmane Yali Boly
jakkari dia jakkite e sukaɓe jokkolɓe hewɓe woɓɓe darni parking aji jikoroni para ley nokkuɗo ɗo ɗereji joƴinte ley natugol école militaire inter arme Koulikoro ley balɗe joyyi hewɓe mabɓe kollitiwide jibaji muɓɓen teddi
miɗon gondi e hemde seeɗa seeɗa mali hemere min gaɗirta parking o so wakkati yoppude ɗereji mum ɓadiki min bindan bindi min joppaya nokku mabɓe to nden ka ɓe garan ɓe dokka min nokku ɗo min mbawi wande golle amin o miɗon darna motoji dammugal sng ɗo yimɓe ana gondi warde yoppude ɗereji mabɓe hikka yimɓe kewi dina hitandeji ɓettiɗi ɗi coggu parking amin o temedere noon saabi ɗo min mbalata ka wona wajibi yoɓude temedereji ɗi
hedde mabɓe ana wonno du sottoɓe tembre ngaji ñamduji fayottade ɓamoɓe nate ɓe du jetti golleji gaɗa ɗi
miɗo sottira garoɓe yoppude ɗereji mum tew brochet ngaji kañum frit ngaji miɗon barkina Allah saabi wonko min gondi e hemde mi sottowo furfuru kañum mafe tew ayyo wonko min gondi e hemde mi ɓamawo futu miɗo barkina Allah saabi miɗo wondi e hemde ko am gila beytako fa joni wonɓe mi heeɓi ka mi miccitatako hono foti gila beyte fa joni wala futiɗalla momi heeɓi
holitinde wiide temede temede sukaɓe woni ɓamaɓe natugol ley larmi mali ley o wattu laamu hakkundejo
Diawandou Fere mbiyan kawrtal du andal waltugoji kan ɗum ekkintigol lolingal sita fuɗɗi ndeɗo yontere Bamako ɗo
non wori en mbiyan ngal ɗo kawrtal ana yowi dow hono kamɓe golliroɓe juuɗe muɗen wonɓe ley leydi meɗen ndi fa ƴewte yello hono golleji mabɓe ɗi kani ñiɓirde fo fota ko nayri banggal sukaɓe jokkolɓe fa keɓen famtare fa nde keɗɗen Ousmane Yali Boly
warɓe e ngal kawrital ana hen sukaɓe jokkolɓe startup en hooreɓe entreprise ngaji mbaylitoji kañe centre ngaji kumini ɗi jande golle e wi heɓɓe hakkillo muɗon ngal kawrital kal ko yidi yo yirwinde e faabaade gollirobe e golle juude wonbe le Mali sidino won e defedde
nos objectifs
komindaran no wonno hawrinde horebe artisanat be jinno wande dun ne ekkitagol ngaroo wallude be waylitinde dum waran wande min garan beedude andundirde kanyo haldude hakkunde ami jonka o battondiral na famuna no mawni sande
wadde be kake mumben ana belti san e go hakkillo e wi mabbe sita faanda mudun yo daranade yalla tiidallaaji gondi bangal hewde golle ana hebene jogala e beydude kebal golloobe
numérique associé
numérique o so beydama ekkitagol horebe ngarawji wadeede de dum moddinana mi yeso ami digital wari sallana walla min le golleji di min garata wande di o golle waran wallude min sallami don baawa hollude kulle amin kanyo kulle ko min moddini do men do kanyo aduna fur dum waran wallude min dum andede dow bembereji di ballorgal mawgal le yargol yeso kanyun e hemde andal e darde andude golleji amin
lengal kawrital tatabal da dirgoji di wadi hakkunde jangobe wombe le centre ngaji kumenide jande golle ganyube horebe salon o babal dum ben uditirta entreprise ngaji mubben
dun nabata yotere meden mini magga le yotere meden mini magne ngaran halde kabaru be do sukabe jokkobe gollobe tawe jobataake fi e hunde attawno wakkatiji ebe le cuudi sar wusiji forobaji wakkatiji ebe cuudi sar wusiji gollonoji ko e muuden
non tigi morbe gollobe do haye ben pabo sanele dido nokkuji di ben hunde de yetti sanne kambe nokkuji bismobe ka non sukabe holtite la yogaji den nokkudum fuf saraji mali halidu dido sifaji gollade ben kadon ko heban isa umar tole do fostan usman nyali buli alsisi
gollude tawe yobataake wadde hollita ngoji feccu faabo ngoji e daranaade himbe tampube golleji mabbe ana kewi watti yogo tiddi ka dun fu e tawede e be gondi etinare be gollirobe gam Allah
ma motivation
yidde faabaade janyeli amni yoppi kam madde dum en waawi laataade sababu e juudam mi heba golle mi de waawi andude himbe hewbe le hendu nyaloma hande o tiddalaaji di min jiyataale dido nukkule ka rafi deena go ana him mi de ngada golle amen o ko min baawi fu gam mi de yewa dum hono min baawi rentaade le hen
de notre security e dun faabo sanne gollirde de ka holtindi wi de be gollir do no moiri won ko wi en adam jawara hore je gollir be gam Allah le seiser
ils ont le droit d'être
an hani ko kambe du assurance daronobe so wam kasara kibdobe e le golle mabbe o be kan faabede du bangal jawdi yella be keba pass mabbe fa yotto ko be nyamata be kan niltirad yar tagal lindi tewtoyde jangude famune golliji goddi an hani ko be ngatta ko du ande
station de reconnaissance
collatifu ndewide mali wala fusariyaji di bami do kabaru gollirobe gam Allah e wi inspection di travail
jawdo fere tamar andi debbo mben gollo wete minzir metalik do woni sudo debbo gado sudo yak
non wori o do debbo gotan jimi min ka mamadou sama seku wakande min jado nokuno derte tumbutu al bilali sudan to waliyabe temetato e chapantato e taton leli wattu juno o do debbo munodire fadimata mahamman yatara holiti wido o do golle yo mo tawrdo dun sara makko jati kedde ko ay horma pacitida do hen
e do dubi makko noga e go'o darande metre goto e piccal chapane joyi edidi o do jangido le nokku institut formation professionnelle IFP dire facintini min no fuddiri o do golle o
yeyi lamu muuji ngal gollal sudugal jamde sammi taberron babadan giddimi pamaro du won golle makko no o wadi gurnal makko fu le ngal gollal sudugal mi wada ngal gollal ana fara duktate handen mi wada golleji galle fu tegal modon mi wada ngal gollal du
hono kala golle fadimata yide chaddele odo metier o ka dum fu tawde o filliti joktitade kawar mudum
sulu manka du
mi wona client sanne tofon tagal mudum jamar ko he mudum ana ittanaga gollal ngal tan sabe ben wi'a kan dum wana gollal debbo mi me joddiri wadde kulle fu yalla client am ana welto el golle di wadami
satisfaire mes clients
hakle odo jeedo tumbutu hinade no fevri golle mudum yata fi tagal gilli ko gollata ko wadde no dango fawde jeunesse urufuf rewbe tinade yalla anyaaji mabbe Never love.
Jawnu fere mbi'en tarki meden kikide ala hande naba en miiru le masinari
wattu jone kala kabar boggoledi gol bino dotto hiirobe min goldo boggoledi kany wonno rende gendindi ila wakande garno wonno sappo jaddo bonen kolitiri wiide fa kebe famtar kedde mo kanko nodde Vincent de Paul Zale yo gote lamino sukabe jokkolbe ton wattu jone o mo e foftere to masinato kedde ko mo sifido hen do faccitango Ali Sisi
le hero c'est un serpent
hero yo boggoledi gol jeyno haybude meru kaya fabare yimbele dartibe yimbe ana wadana no mo kadoji yalla o mo bilta hajeji mu en o toru gonno do le hudo bawbe haltude fa gasa tariki hero o kayo galle karabenta en sakugol hero o hitan fu wadan wakat no hero o wonno ton meru abada anda ci kanye rafingure meru yo nokku wonno to liddi fayotto kalsi hebete no sannedu nedo fu tewtunodo fa hippo meru ni e mudum fu solan le nyaloma hande ne sukabe jokolbe holaki hore mu em jati saku holo tour sabe juude aminka hiru o yo tour
pour moi le hero c'est une divinité
en bien njahen yewtere mede mbiki sambe chaldi jawn fere quart de finale coupe du mali ben robe saison hika dun 2023 2024 nyande chapoy tati sapone jouer warundu
non wuri awo fay fe cbc ko bien as mande kanye as attente garan hebindirde as momo waran hebindirde dun amazon e commune jobbe as police kanye as real kanye garta hebindirde so lado jabi alan sapone lewru jeune dun super lion waran hebindirde isfas
dun tim takawor jamen hande jawn fere
do garta haddude kikidande do kabaru de bien sukabe fadbe jafino kono bandino do e seda journal no ware lang tamasek solan do jabi